é junk só ploia. É só ploia.
Shit on the track.
Aí, aí, chipaca, aí, xê. I do you remember this much love?
Kusim Siyava Habiba my daughter
Lazima we
Kaili wa Buruda 20 bar
Nikolai DJ Brandon Boy Wapeleke
Made mwazi kindu Ule bende sana ushengindi Made mwazi kindu Ule bende sana ukubu Made mwazi kindu Ule bende sana ushengindi Made mwazi kindu Ule bende sana ukubu Made mwazi kindu
Mapito
yana niandama
Mapito
Mapito
Nesha magumbu mwezo nimekwama
Mapito
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 yana niandama
Mapito
Mapito
Nesha shingo mwezo nimezama
Mapito
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 yana niandama
Mapito
Mapito
Nesha magumbu nimekwama
Mapito
Mapito
Au sijui ni kai bebeki Lakini mina gopa polisi Au sijui ni kai besheli Lakini walabu waelewi Wasinipige nuni nikafeli Au sijui nikai bebeki Lakini mimi naogopa risasi Au sijui nikai besheli Lakini walabu waelewi Wasinipige jini nikafeli
Mapito
yana
niandama
We
maji ya shingo mwezi mnazama
Mapito
yana niandama
Nesha magumu mwezo nimekwama
We
mapito yana niandama
We
maji ya shingo mwezo nimezama
We
mapito yana niandama
Nesha magumu
nimekwama
Mia kwenye bosheni Usilete zesheni Kwa mia kwenye bosheni
Ok, Nikolai mwanangu Nikolai you oh.
Don't despise my life
Ukini patiria mataka kisu
Oh, don't despise my life Ukini patiria mataka kisu
Ukuchinye utachata